Young Mama
Gushman, video ama genge Black Nation baby
TJ
Sura atia mashoga Hapa ni ganji na bonga Nataka do, si good looks na chest Good in the bank, si bed Kauna taka manyake, nyake Kwanza saka mapake, pake Kauna taka manyake, nyake Kwanza saka mapake, pake Ala, pake, pake, pake Uleta manyake, nyake, nyake Pake, pake, pake Uleta manyake, adiko mlango One, nasaka pake Two, nishike shake Nieke biz kama pantre Nishike dinga na keja ya madhe na fadhe Sai niko kazi, niko ma 1, 2, 3 Nasaka ganji, niko ma 1, 2, 3 Niko ma shugli jo, niko ma 1, 2, 3 Biashara left, right, center ma 1, 2, 3 You don't make money, you don't make sense Biga mushene kwa get me nikipita na Benz Pesa ni tamu cheki vile na wa select Bila jasho box na wa ingizia kwa test I'm in the race na mafala flani Tunakimbiza dress Awajui dondo lugia kukatia mresh Wambie warudi home ni time wana waste Ini kuhara ya kusota Isi malaria usoto inadai vaccine Kadipteria No mana ni kondakas Kila area nkisaka nada pasture Green car nepia Mina saka pake Woko bizu na saka manyake Buda kwanza saka pake Pake uleta manyake Kauna taka manyake nyake Kwanza saka mapake pake Kauna taka manyake nyake Kwanza saka mapake pake Ala pake 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 Uleta manyake nyake nyake Pake 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 Uleta manyake adi kwa mlango
Manyake, all sizes Kuna ndogo, kuna biggie, all prizes Bora na teza na kichele, siogope wempe Kwanza kijichocha sana vile ya ni champe Vile na watoka done za dhani ni money hit Inya kendo naingiza dosi, tambui kama na cheat Boro kwa pakio kitaka, kuja ni kupeka peace Unaka kitu na nitaka, excuse me Inya kenya kibazenga ni expensive Tubonge mamita, ka unataka kuchapa Hakuna nyake kula mahindi, ka umesota Inakuliwa kwa chopa na weko kalesa Pake, 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 ka unataka Nyake, nyake, nyake Nikomboka Friday, Sato, Sunday Vacation na furahisha manyake na champagne Manyake, all sizes Kuna ndogo, kuna biggie, all prizes Unaka kitu na nitaka, excuse me Tafuta Joe, utanipata, excuse me
Kanairo inataka ujanje Mapake ziko kwa manyake Silipi rent, nilishika shake Juu ya sponsor niko na dinga na mapake Apake, pake Ziko kwa manyake, nyake Mapake, pake, ziko kwa manyake, nyake Ala, manyake, nyake, nyake Uleta mapake, pake, pake Manyake, nyake, nyake Uleta mapake, hadi kwa mlango